Country Hat Music.
Wanna do it. Boca. Boca Dova. Pisa. Venye na wa view, angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class juo tuliwaii. Saina wazoza na S-class. Tima ka Tesla magot window shepherd. Chauffeur stay safari na jipeleka. S-class convoy. Convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nani digi. Neza jitangeneza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye yako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nani digi. Neza jitangeneza busy. Chase cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure tozi crash. Yes class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa madem zao kwa fulia toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long tank. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S-class. Stima ka Tesla magot window shepherd. Chauffeur stay safari na jipeleka. S-class convoy nda inaongoza ni defender. Strangers zi strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Ukizua tararuli wa rectum. Feature your mom neza sikia mindio step that. This man kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepepepe beta. Na wapita uneza dhani wakua in motion. Wekeza mbona na kea emotions. Ninge kuwa the teacher mboka doba ndo moto. Anyway kayole pia ni Baltimore. Angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii.